Now it's secret jiggy jiggy. Turn the wapping on gora kuna diggy diggy. And your bed come a Nikki, vivi vivi. Now me fall for your icon. See your jazz, mama call me through your iPhone. 6 plus, kisha to sleep kwa bed to be la was. You never met a nigga just cool like that. Totem time come a short sanisha. Na kuwa high kana smoke with shisha. Ufanani na Kristen, Britney, Whitney. Blast you with me. Eyes come a Jolie, and you love me more. Kama tupo kwa mission ya Quantico. All you know, so rahisi vyo. Honeymoon tuna fly Baltimore. Mama, you know.
Boya, boya, yo.
Talk to me.
Tuna piga siyo boya, yo.
They know.
I know you don't know.
You know I love.
Kile minafanya usipake cho. Utakuna dhambi. Inasaka chambi. Mama, love performance.
You bad bad, kama mchina kwenye tai chi. Mwulize jina, hilo jina sini raisi. Miss Coco, Miss Loyo. Una mkoko mtoto pandi toyo. South Nikani, kino V-money. Body pose flani, yani fresh yani. No way change, wanadhani kama zamani. Just give me good good, good food, good mood, good look. Chizi nipo hide in your good hood. Natupo bongo, si Holy Grove, Hollywood. You bad toto Hollywood. Kuna waski la kitu kwa kosafi. Kuna wasi said my boy Nabi. Haki, haki, haki ya mungu. Vimani kizana we wanna talk wa zungu.
Boyo, boyo, yo. Kazi tunapiga siyo boyo, yo. I know you don't know. Kile minafanya usipake cho. Utakuna dhambi. Inasaka chambi. Mama la performance.
Yeah.
I know you don't know. Kile mina fanya usipake cho.